watch out, Guano. Nip, nip, you done, no. Mbala, yo.
Do me love, baby.
Touch, touch.
The goddamn killer.
Tuna, tuna.
Hey, I'm here say, welcome to my Instagram page. Superstar Dooley, come on, Nicolas Cage. I never lose, I never change, I never age. Nipo vingi, nipo hoi, nipo gej.
Bage!
Mini Dar es Salaamian. Toto Kariakodu, Melamende, Jambazi. Kilimanjaro na Chuganian. Uko pia ni hongu, Njubindo, Makazi.
Ilisha sota kwa migu. Jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu. R.I.P. Baba Ruge Mutahaba. Kaifunga nja.
Touch ita watu wote kwenye jiji. Pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi.
Leo nafura, leo nafura.
Ase touch ita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi.
Leo nafura, leo nafura.
Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Dooley size number one.
Superstar
Tatuki Kambo night one on.
Superstar
uh-huh.
Superstar
okay.
Superstar.
Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Dooley size number one. Tabuki Tambo night one on.
Superstar
Superstar
Dooley Kareko nenga kino mabegani. Superstar toka Kilwa Road ya kuna lami. Kabla lichiwani kumpa kajala majani. Baa zote masaki apota data kuna nyani. Tunawicha siku zote na
Rosa Umbara. Rosa Umbara. Rosa Umbara.
Kepa anabaka.
Wakalo msimu yote uliza lango la jiji. Nikipata chochote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikani juwa niko zangu angani.
Kama siku Dubai basi niko Marekani.
Ita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo nafura, leo nafura.
Ase touch ita watu wote kwenye jiji. Kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo nafura, leo nafura.
Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Dooley size number one.
Superstar
Tatuki Kambo night one on.
Superstar
uh-huh.
Superstar
okay.
Superstar.
Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Dooley size number one.
Superstar
Tatuki Kambo night one on.
Superstar
uh-huh.
Superstar
uh-huh.
Superstar.
Watch out Wano.
Superstar
Dutch.
Superstar
Tudo.
Superstar
Boxing Promotion.